Aba kutoka halo Aba
story of my life so far yani moto juu ya moto story of my life so far fire kum fire nilikotoka ukimwaga mboga wanamwaga ugali wanatoba na sufuria nilikotoka pilau na soda mkilo juu hiyo ni siku kwa siku kuu nilikotoka ukimwaga mboga wanamwaga ugali wanatoba na sufuria nilikotoka mchongo runinga TV kwa jirani mpaka kanawe miguu mama single mala shule sijasoma ila mtaa ulinifunza kupambana niko mina maza madeni kila kona kama movie. Oh, alhamdulillah. Atumkufuru Mungu, asa vitu gonazo. Chapati na maragi ndo imeleta do.
Chapati na maragi ndo imeleta do.
Boda boda daladala imeleta do.
Boda boda daladala imeleta do.
Chapati na maragi ndo imeleta do.
Chapati na maragi ndo imeleta do.
Manyanya soma simango imeleta do.
Manyanya soma simango imeleta do.
Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, what a life, what a life, what a life. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, what a life, what a life, what a life. Kumbe maisha matamu, GSM wata usemi. Maisha matamu, oh Saidi Rugumi wata usemi. Maisha matamu, Albeti Maru wata usemi. Maisha matamu, oh Mohamed Mchengero wata usemi.
Alhamdulillah.
Atumkufuru Mungu asa vitu gonazo. Chapati na maragi ndo imeleta do.
Chapati na maragi ndo imeleta do.
Boda boda daladala imeleta do.
Boda boda daladala imeleta do.
Chapati na maragi ndo imeleta do.
Chapati na maragi ndo imeleta do.
Manyanya soma simango imeleta do.
Manyanya soma simango imeleta do.
Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, what a life, what a life, what a life. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, what a life, what a life, what a life.